kakasele, kakasele. Kakasele, kakasele. Kakasele, kakasele.
Info za bongo, yeah. Washikaji vipi, wanaibuka maskani, uh-huh. Wambie vi, mwezi ujao narudi nyumbani,
Kila siku nasema utaibuka, haujarudi, haujamisi hata kiepe. Ukuliko tunakombea Mungu akupe, familia huku nyuma ukumbuke.
Na ukumbuka nimewamisi na nawapenda pia, huku maisha msoto, purugushani, yeah. Na polisi, kila kukicha, purugushani na polisi.
Home is best.